The beat machine.
Hey guys, kuba bikaba akarushye wigunze. This is your boy behind with the dog king from F2K, my home club, Dev Denko.
What am I so mesmeric? Yeah, when I come here, I'm gonna come on this side. Yeah, we're gonna get no kurebanes. Yeah, we're gonna get no kurebanes. Yeah,
ubuzima bwari bwiza kera cyane ukiri muto, nyoka guhora hafi utarira amarira tembe. Toto buri wese yifuza kugufata, homo mwarasurwaga buri wese yisanga. None dore iminsi yamaze kuba amacuri, byari umunezero, ibyishimo byaratembereye. None nta n'inyoni gitabi wanyu homo habaye invisible, buri kimwe cyose cyabaye gikibwa. Black face sura ntabyo kwera, gatigito jobu nakurobanura, wishishu gaseka kugira iminsi gicume. Funguro rimwe ku munsi nkuri mu gihome, abari mu kigero cyawe bari mu by'impundu, wowe nta mwanya wibye urahigura ufito. Buri joro ntusi bakwiyambaza ugutanga, mana fasha mana nyumva nanjye mbone naka.
Ubura amaso mbaza ndebe, yebe mbona homera ngo ukomoreza. Yombo uhuru jeno nukureba neza.
Byishimo wowe hangana n'ijuru, abisi baraseka nkaho bajya bagezeyo. Rumuri rw'uhoraho mbona ruri kuvaho, kuko inzira z'ikibisi nzivaho nzigumaho. Banamuka nguke mugabanye bya video, ibyiruka ibyishyura kunga ko twaragakemuye. Ibyo twibwiraga byose byabyaye bihumye, wowe nganiriza mpikizere basi iminsi gicumi. Ibibazo byabaye byinshi ntiyahuze ibinyica, nibwira ko wenda ariho nzava n'agahenge. Nawe ukingira inama mbafata nk'ababuze ubwenge, nibyuzaza akafatisha. Mwari basi nkunda cyangwa iyo niga duhuriraho mwirigara, ibyanyangije bingira igisezekeri, bituma mu mutwe nagirika, nibyo binera kumva nabaho nkanya kamwe. Nkanya kamwe
ubura amaso mbaza ndebe, yebe mbona homera ngo ukomoreza. Yombo uhuru jeno nukureba neza.
Amaso ngo uhumurize, ndabibona ko intimba n'imihari byakumunze. Wikigungu wavunise ntakiri iyo yitanze, wite kuba yo mbyibandagaye hano hanze. Fatanya urugendo urugamba ntirutuganze, fesi wari feshi nubwo izuba ryabyanze. Kuri kagatigito twarahuritse bikaze, sungane turebe ko twahindura amateka.
Ubura amaso mbaza ndebe, yeah, mbona homera ngo ukomoreza. Yo, uhuru jeno nukureba neza. Yeah, uhuru jeno nukureba neza. Yo,